Zijukira bwe wambita bambi Zijukira bwe wamatizanga omukwano Choka nga yesawa Teda mabega techachuka Wentyo wenzijukira omukwano guli Ndwala omukwano gweta Bimazeko bugezi era mpulira nsobetwa Katika nsabi na busazi magezi kuba mpulira ngenderera Ninga empologoma enonyo mwana gwayo Empuna malungu mudungu lyo mutima gwange bwezi wuna Bwentyo ndi wano enjuba yange techayaka Ndowoza omukwano gweta Hey, omukwano gweta Chengamba kwe Ngolino muntu kwe wayagaleta Kwe wasima no ganzo mutima Ngatebunda baku kwa wanyo Evida ote bien kana kana anti Yadabalu njindagala na mumu watu Na yu muntu ya kusensero bongo Te yeso nyika Omukwano gweta
Simani.